Yes. Chiaro, finiture in noi. S.E. Wema, uhlangana nezinkinga. Hayi, uhlangana nezinkinga. Hayi ma, yeyela mama. Hayi, uhlangana nezinkinga. Abangani bakho
abaphathi kahle.
Uhlangana nezinkinga.
Hayi mama,
uhlangana nezinkinga.
Abaphathi
bakho nezinkinga.
Hayi mama,
uhlangana nezinkinga ma.
Abaphathi kahle.
Uhlangana nezinkinga ma. Nabangani bakho abakuthandi ma. Hayi hayi, manje ngiyababona bakuhlekisa phela. Hayi, bakhuluma ngawe ma. Hayi, ufana nami ma. Nami abangani bami abantani ma. Hayi hayi, namhlabeni saphila nje. Namhlabeni saphila nje. Wema, uhlangana nezinkinga. Hayi, uhlangana nezinkinga.
Hayi ma,
yeyela mama. Hayi, uhlangana nezinkinga.
Abaphathi kahle.
Nabangani bakho
abaphathi kahle.
Uhlangana nezinkinga.
Hayi
ma, uhlangana nezinkinga.
Abaphathi
bakho uhlangana nezinkinga ma.
I need to.